I never doubt you for your love, oh baby. Let's listen now, me, I said. Everything I do is worthy, baby. I'm leading, feeling bad, I swear. Oh, Nikki, picking up on your song, eh? What been a cuckoo, say, ah, baby. You was unanity, oh, young, eh? Now, nani, le me, ah, baby. Now, you find you, nano, me, is a boo. Unani, angaisha, too. Roho yangu na yueka juu. Navo kupenda ungetulia tu.
Mina kupenda sio na lalama kwa mazoea. Kama we unge kwa mimi kwenye ilipenzi unge kwa matu. Mina kupenda sio na lalama kwa mazoea. Hata we unge kwa mimi kwenye ilipenzi unge kwa matu.
Pitia sasa kutwa ni drama na mikasa. Sina girlfriend hatali sasa. Unaniumiza oh baby. Kipi nifanya hivi sasa. Mana mani naipapasa. Napitia kumudarasa. Nifaulisha oh baby oh. Nikipi kinafanya usunge. Wapi na kukosea baby. Ni wazi unanitia unyonge. Na unanilemea baby. Na yofanyo nanumiza bu. Unanyangaisha tu. Roho yangu na yueka juu. Navo kupenda ungetulia tu.
Mina kupenda sio na lalama kwa mazoea. Kama we unge kwa mimi kwenye ilipenzi unge kwa matu. Mina kupenda sio na lalama kwa mazoea. Hata unge kwa mimi kwenye ilipenzi unge kwa matu.